Yo, kwanza, nanza na ishara msalaba, na bariki kikipaza kwa jina la Mungu Baba. Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Mtukufu, huyu Mungu mwenye kila kitu, Mungu wetu sote. Amenipa sauti, amenipa nguvu nyingi mpaka leo niko fiti na chana popote. Na na uwezo sio haba, naeleweka kivyo vyote kwa hizi tungo za kibaba. Hii nafasi nafanya utuamini, kifikra niko kasi, wana wananita jini, mina pasi. Kila pepa mi makini, niko high class, low class, leo piga chini. Na nilicho nacho etambua changu mimi, tafuta chako mana changu mimi, changu mimi. Kisha pepesa macho, tazama juu na chini, tambua hata asienacho ni tajiri wa umaskini. Nilipofika ndo ndipo ninapokwenda, nisipofika bado nalenga niweze kwenda. Na nikifika sitobaki nitakwenda, bado nakwenda ili nifike ninapolenga.
Feeling so good right now, hata wakitaka nipiga chini bado nipo. Feeling so good right now, hata wakitaka nipiga chini bado nipo.
Naliamsha popo, bado naliamsha popo. Naliamsha popo, bado naliamsha popo.
Walisemaga hakuna nachofanya mimi, ni upuzi ulotukuka. Wengi walinipiga chini nikawaza uenda ni inagundu nini. Kisha nikapata wazo nisimame kama mimi. Nikakazana nikahaso kinoma, nifanye nachofanya mradi nipoze noma. Nipate na kidogo nyumbani nipoze oma, alafu akishiba mama nikae nichore ngoma. Akili yangu ijue vikwazo vipo, sitopendwa na wote ukweli majanga yapo. Nikae nikijua ya kwamba adui yupo, avumae baharini papa na wengine wapo. Ile kinyonge nikaze nifike joshi, mnyonge mnyongeni, sasa akifa mtafanya nini? Kwa wana wote habari sipati boss, wanataka nile ngada na mimi nitoke moshi. Oh, hizi fikra napanga, mnatangaza amani na mmeficha mapanga. Najua ndo maana sitaki kucheza vanga, maana kukopa harusi la kulipa matanga.
Feeling so good right now, hata wakitaka nipiga chini bado niko. Feeling so good right now, hata wakitaka nipiga chini bado niko.
Naliamsha popo, bado naliamsha popo. Naliamsha popo, bado naliamsha popo.
Feeling so good right now, hata wakitaka nipiga chini bado nipo. Feeling so good right now, hata wakitaka nipiga chini bado nipo. Popo, naliamsha popo. Naliamsha popo.
Show me sound.